Mama, I'm going to go Zimemeza kanika zilinye sonke sithi mtshali Kofiyane funwayo lwayi Pompi kuthaza mpevini manzini swangendaba Hlanganani makhehla kithi Konke kwakuyinkinga nikushiye eceleni manje Namukele nayi inhlambuluko yenu masimela Kusho mina ubhukwane incwadi encane esehlula bezizwe ney'fundiso Thithi zayifunda amaqede bayehlalakazela Amaqede avela amahlazo wabasuke bakhuluma ongesikhona Bakhuluma amanga wodwa Ngophuma ntombi yokhamanzi sowalilindile Sikhahla kwesikhuhlumbane Oya wasoba nani, mazeza banya kodwa esabe simdlalele Mabize bo,
shangana nani, masikwela, nibe moya munye
Mabize bo,
shangana nani, masikwela, nibe moya munye
Oya wasoba nani,
shangana nani,
masikwela, nibe moya munye